DajinSafi.com
Lila Nachanganyikiwa Navurugika akili Nachanganyikiwa Eti nani nani na nani anamjua mwanga
Nani nani na nani anamjua mwanga
Kwani ana rangi gani huyo namjua mwanga
Nani nani na nani anamjua mwanga
Nauliza nani nani na nani anamjua mwanga
Nani nani na nani anamjua mwanga
Anafitinisha watu huyo namjua mwanga we
Nani nani na nani anamjua mwanga
Check it, check it, check it, check it, check it
Anaharibu michongo Ah, ananifunza uongo Nipoda, lakini nawambia nipo Kongo Tajiri kanipigia, eti namjibu fyongo Sio akili zangu
Nipo pepo pepo tu
Sio akili zangu
Nipo pepo pepo tu
Shetani toka
Shetani toka pa
Shetani kimbia
Shetani toka pa
Ukinifata fata ntakupa gumi la shingo Ukinifata fata ntakupa gumi la roho
Toka 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 Toka
Eti nani nani na nani anamjua mwanga
Nani nani na nani anamjua mwanga
Kwani ana rangi gani huyo namjua mwanga
Nani nani na nani anamjua mwanga
Check it, check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it, check it
Jena nimepika nyama kadokoa Kucha ugali jikoni kaepua Nimeweka simu yangu chati kachomoa Nimembamba mimacho kakodoa Uyo Shetani toka
Shetani toka pa
Shetani kimbia
Shetani toka pa
Ukinifata fata ntakupa gumi la shingo Ukinifata fata ntakupa gumi la roho
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DajinSafi.com.